Swana.me.
Premier. Westside News.
Jeff Nani, I'm King
Cool Swine.
Again,
Kaufela baba shwile, kusamirila nga koko muinzi. Mina muloi, muloi walutulula ya isi. Mina muloi, mina muloi, walutulula ya isi. Kaufela baba shwile, kusamirila nga koko muinzi. Kaufela baba shwile, kusamirila nga koko muinzi.
Kaniti muloi anangana ubula ya baba olu amoni banana nsepi kulina ni mulo iluka utuana kuswana inge muti ya kupani sivatiana kaniti mulo uyo shwela mwamezi shwelele amoni musali onyezi unaneve kushwafa alukubali kutwanga ahulu kutimwenji ubutali inge luna halu lativa jelasi lubatafira baba eza zende falifasi imam date
Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Mina muloi, mina muloi, muloi walutulula ya isi. Mina muloi, mina muloi, muloi walutulula ya isi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Kulika kubanili kazende ya muloi wakuloya. Kulika kubanika motavaya ya muloi wakuloya. Mina muloi, muloi kushwa umuona ya isa. Mina muloi, mina muloi, zaaye mwabupilo kikusinya. Mina muloi, dawe muloi, milelo ya kikubulaya. Wangebi singa nyeka vendi kukutia. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Mina muloi, mina muloi, muloi walutulula ya isi. Mina muloi, mina muloi, muloi walutulula ya isi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi.
Fanya kwa jimubula enina kamili antila mango maumu kabina mule muwe ni sirumba nina mumuabu tata kumulite ni muinzi nina muloi ya umutu andi ya upili kakozo kuhulite ni kimonde ngelu naluka la pela katata mulimu ya dilato ukalufamata baba shwile kaofila celesti ni pisi aluna kumilivala mumu alifasi aluzivi njiko batako ni kutaveke chansi soon we will meet you only once my boy
kaofila baba shwile Lusamirilanga koko muinzi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Mina muloi, mina muloi, muloi walutulula ya isi. Mina muloi, mina muloi, muloi walutulula ya isi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi. Kaufela baba shwile, lusamirilanga koko muinzi.
The manager DJ Mixi. Just nine. Bapere, bapere. Nasty, kuzdi. Tati lambeka
gacha. Westside Music Blog.net
A.K.A. Mr. Capsi.
Exclusive from DJSub.com.